sappo e nayi lewru décembre hitande 2023 sakiraɓe keɗiɓe to mboɗon heɗade heƴoji amen ɗiɗi lindi e mangal muɗum fuu min jowti om sanne bisimilla moɗon e acti jeune amen ñalawma hannde o mi wondude Ousmane Ñalibouly. Ousmane, hono ñallir?
Mbasuwalam Alissi Sall selli anne.
Alhamdulillah, miɗo yetta Allah ɗum. Ñalibouly, hoɗo jogatɗa sakiraɓe amen hannde sembe kabaruji?
E yambingol ñalawma leydi meɗen ndi keƴanaɗo gotumbako kewtaɗo ko saabi en keeɓan jabuɗo e seeɗa nden e leminimag meɗen e kala haala nawtorogol wifi yogaɓe ana mbujja koddaŋaji woɓɓe ɗum ana nawa joomum en e kala haala ɗum du no mbowirinɗen en timminiran kabaruji hadde haala haro caɗɗi championnat national worɓe deuxiéme division.
Ñalawma arande keƴanaɗo ndima ko kewtaɗo leydi Mali ndi yambinama sappo e nayyi lewru janvier hitande 2022.
Nde yambere gaɗɗande nokkuji kewɗe ley leydi meɗen ndi no holitama wiyede o ñalawma yo golle wala joddi ana wodi ley leydi meɗen ndi fuu e manggal muɗum ko kanankoɓe laamu hakkundejo kollite anni ko Daramane Maiga heɓini en ko saabi sappo e nayyi lewru janvier waɗa ñalawma leydi ndi banggal gotumbako kewtaɗo dow faccitago Oumar Waygallo.
Oɗo ñalawma jande ko nayri banggal ɓingu leydi yan kako lobbo lesongaji dokkama le cuuɗi jannginirɗi le leydi Mali ndi fuuru. Hono communiqué o hollitiri wiidno yo ɗum hollude ɓingu leydi yan kako Mali lobbo kañe tiɓɓorako muɗum fayotto immadraji yimɓele malinkoɓe gondi e wadde wadde ndeɗo yambere ɗum hokkan jamare nde hakkillaji lobbi no hani tawrede e ɓingu leydi yan kako lobbo kañe e gotumako leydi ndi non communiqué o ɓeydiri wiide. Miccitiɗen wiide rawani laamu hakkundejo ɓe gaɗi noddago fewde ɓiɓɓe leydi Mali ndi fuu gaɗa immadraji fewde e jukkoje ko sidiyawo kañe iyemoa waɗi fewde e leydi Mali ndi. Ɗeɗo jukkoje ɓamanoma le ene lewru janvier hitande 2020 Accra li leydi Ghana.
Ñalibouly, min keddito fa hamle immadraji oɗon ñalawma jonka mi gara min keɗo ko malinkoɓe wi dow hem.
Aya sukaɓe jokkalɓe yogaɓe wonɓe ɗo Bamako ɗo sini yogaɓe kolti wiide yambiguel o ñalawma ara moƴi yoga du holliti wiide nafa fuu wala hen andi ko hawa berte heɓinen to faccitago sita sidiɓe
fete la journée
wadde yembere wi Mali wawini hoore muɗum hande min kemi jaɓine ɗum saabi leydi Malni nokku fuu wala toon to deƴƴere woodi kalsimoɓe atta waɗa nde yembere hande ana wawi ɓamede hunjire radio goɗɗi ɗi leydi ni nde ñolmon hannden laamu on holli bawɗen muɗum min gue mbiɗa tijji ina moƴƴi sanne Mali waɗa nde yembere hollita wawini hoore
muɗum.
Jooɗa haala waɗi hakkunde gouvernement o kan e baale yimɓele gaɗoɓe politique Alkam Sare sappo e ɗiɗi lewru janvier hitande 2022 nokku mo noddirta centre de formation de collectivité kati to Ñalibouly.
Haalaji mabɓe ɗen pawino dow heɗintingol nuygal sariya ngal e woteji garoji ɗi no sukaɓe jokkotɓe hewɓe ardiɓe parti politique ngaji kañum en kawri e ngal kawrital yogaɓe mabɓe kollitiwide jeunesse o ana hani faabade laamukoɓe hannden ɓe dow golleji mumɓen keɗɗen Alhassane Dambélé hoorejo alliance politique pour les changements du faccitan Oumar Waygallo.
Miɗen landini yaade e woteji noddirteɗi référendum. Miɗo welti e golle ko kanko ministre kominiɗo kabar ɗiɗo golleji o waɗi ko ilamo wari kulle ɗe mbayltiki sanne kamɓe wonɓe le politique ɓe ɓeɓe kani wadde immadaraji ɓe jaara banggal yimɓel hanɓe wotnadeɓe ɓe ɓe domta nde talkurndu hani timmude kamɓe yimɓel politique ɓe du eɓe kani wadde noɓe gatta fuu yalla yimɓele mabɓe ɓe ana gaɗa immadaraji fa goto eɗen andi wattu joni wala fuu keɓuɗo e meɗen talkuru ndu sakko en fuu jaɓenen oɗo anniya
lebbi tati caggal koɓe noma yimɓele sappo e joyo gomɓele fedde moɓe noddirta autorité indépendante de gestion des élections ɗo woni fedde egine fuɗɗi golle talatare
noon jaati Alissise golle mabɓe arandejo yo suɓade le kadi leydi meɗen ndi hanɓe daranade o golle yalla woteji lobbi ana keɓa waɗede sukaɓe jokkolɓe ɓe parti politique ngaji kawruɓe ngal kawrital jetti golleji keɓaɗi waɗede ley ɗum kanomɓe kolti metti mabɓe taɗugol golleji ɗi. Mamadou Sansi Ba hoorejo réseau des jeunes du parti politique du Mali keɗe ko wi Salissi Sogodo faccitan Oumar Waygallo.
ko
nayri banggal heeƴo ngo ɗum tanni koyɗe sanne saabi de joni humniɓe kabaru wotiɓe ɓe noddirta aise ɓe joƴƴina fa hande ɓe joƴƴinaka le réseau ngaji ɗi koɓe joƴƴina wattu joni o ley lamorde nde ko yo ɗum hunde lobbere noon ɓeɗo yimɓele ɓe jogiɓe ande ko hani waɗe tan yimɓele humniɓe kabaru politique ɓe futtan e hen
ɗum nawata en yewtere amen minimag. Ñalibouly, yewtere amen minimag ñalawma hande o ana fawi e de connexion internet Bamako ɗo ko heewi yimɓele jogiɓe connexion internet wifi o ka fuu ana nimsi sanne ko yimɓele ɓeɓe anda wujeta koddiji mabɓe.
Aya koddiji mabɓe ɗi holtan wiyde ko ɓuuri hewde fuu sukaɓe jokkol woni waɗoɓe o golle nenno kamɓe andimɓe kabaru informatique kolliti wiide fa keɓa dabere muɗum yo wakkati fuu mbaylita kodde maɗa anni ko Sada Maiga heɓine dow faccitan Oumar Waygallo e sita sidiɓe
ɓeɗo sukaɓe homo fuu ana wawi wadde fa natale wifi ngaji janan ɗi tawi feso joga hokkaki koddo sukabe kali no gadirta
mi ni way hokkude yogabe koddi wifi do telephone dan mi ngemi hebi koddo o ta fe goto ke kando
yogay joggi wifi ngaydi kay kolli metti muden sanne
yimbe yogabe ana way hebde koddi wifi ame on do labi kewdi li telephone mum en ta menen pem hokkede menen jati buddi ko yobata wifi ame on me hebtan nafa mum
kanko andado kabaru beme andi no dirta khalifa senu o winada hana yoppu tawado fu anda modde pass mudu dun koddo mudun
koddi wifi ana hani wenjite libbi tati fu pati jama anta koddo ame on ka won nukku ko nodirta mudem be ana wawi sudde koddo wifi neddo ta goto fa anta da sabso o koddo wat ama joni ana tidi neddo heba jentado beme andade yimbe hewbe jabinedo gadude won haqiqa wifi
farde seriyaji jaltinede le hen wajibu kam e jogibe connection wifi be munya
mi jara sikra so nyali buli to wonto lemburoji hewi sanne le lumo wole odo wakati
e non jati ali sise wadde jagu mudon na wodi nafa sanne joni e wi sottobe den yogabe fay e tawere be jogi titallaji kano nyamobe cultivide cugguji de lemburu ana tiide hitande hikande le ngindi sitede kenedugo aniko christian da ko hebini endo facitan umar waygal sita sidebe
do sigaso do bibbe ledde lemburu ad yedun le nokkule de fur lumo ngan he pep lemburu ka kambe sottobe be bibbe jogi titallaji mawdi kedde mo konko noddirti maryam bengali ko mo sifido hen
cuggu transport ko leji dima cettara ana tiide san yogabe do ana ya falleri burkina be do holiti hannen kentugo cuggu transport
tawedi wiide lemburu ana heewi ton fu sodobbe kay bi ana tiidi hono kanko Maryam Sidibe o sifirino
le hitan hikka lemburu ana tiidi sanne yogabe jaati hunditi de hebata gen lemburuji baddi tati buddnoge
kanko noddirti adon Maryam Traore o duddo mo tawa mo cottowo lemburu o wala fu ko hebete hen wattu joni o
le hitan hikka baddi ladde de tiidi sanne de hebata gen jaati sedan ko jogidan sa totti dum a tawan tono fo hebata
hono ko Christian Dako hebini sijo tamani sigaso
nyalbul timode yontere mi ngoni hodo fu wonton ko weli
yambere jene berde be noddir festival sport on mali ana wondi e wadde jemma ko sukabe jokko dan ba yaade main zone des jeunes ndaroyde orchestre conservatoire bala fasike kadiba kani bawle alu sangare nadu kasene jamisa ko e sek sirema concert du ana wodi jemma ko nokku noddirtedo ici louange ba le diane misabu go wattu 22h
dum na wata en bilki sambe chaldi nal buri le kabaruji haro chaldi mi kala mahala premier journée championnat national piobe ballon worbe deuxième division o ka timmi alalbare bittine deuxième journée o do fuddi hande
le o wattu goto nyalo mo joy bo championnat national féminin ligue en don ballon rewbe kanyou fi le nde yontere anne ko umara way galo hebini en do modon
premier journée championnat deuxième division do fuddi bamde aswer jabbinonde yottiade alalbare as guerrier kawi cf badjam be ngatti ben baddinay ben kibi baddel gotel fc allah hay FC Cosmos watti ben baddu goto ben kebay fi baddel ASK Kanye Soleil d'Afrique fe goto hebay wattude baddu Africa Foot hawi FC Craft watti ben baddi tati ben kebi baddel gotel deuxième journée do fuddi kikida ko wattu jono ASFC an wonde fiidude ECF Badian jango FC Allah waran hawra e geriye dimande pide ballon robe championnat ligue en do wadi alalbar jabbinonde AS Real hawi Super Lyon watti ben baddi didi ben kebi baddel gotel AS de hawi tigres kay watti ben baddi joy ben kebay fi baddel amazon commune 5 hawi gubal ngal no dir suudu babu motti watti ben baddi jeddi ben baddi didi kebi le gubal angal as real kanyon ardi jokki super lion le gubal bengal as mande ardi
nyaali bolemi mi la jonka do mi kaddata kabaruji amen didi
non jaati alisi do kaddude kabaruji de handen sekirabe be gondo le manfe mangal mudum en jowti on hedaade di kabaruji ka kedde hedaade do e seeda yewtere tout so gerende waran jukkinde wassalam